Eso que te brinde de pie.
To the ladies in the house, Patricia, are you go? Zikiriziwa okusemberera Zikiriza kusemberera Zikiriziwa okutunulira Oli kifaananyi kye batannasiiga Katonda yawunda gwe ne yeewuunya Zikiriziwa okukwatako Sweetie Aneta Tonfuna wui Zemono Mkwe gomba Kulaba mwabalongo Abali na maso Ngagago Mkwe gomba Mkwe gomba Bakuntondera nze bakuntondera
Thank you.